Exclusive from Hot Vibes to CR.
Kalapa nyumba za malabanza yako we. Kupita na pita na kuzaleta matenda kubanza kowe. Sunga moyo chalo chafika basiro iwe. Siti ziba mailo lesa vyo mwine iwe. Mwine vala maski iwe. Osa kwile mundu fendela basa mita basa distansi. Protect yourself. Yeah, ndaba corona, corona iribe una chuma ndiwe landilo di corona.
Vibes to CR.
Corona, corona iribe usauka ulibe gari moto corona. Yo 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 yo, yeah yeah, bane babo, tiende pamozi pamozi, tiende pamozi pamozi. Corona, corona iribe usauka ulibe gari moto corona.
Sisunge usapo jamu zako kamita everyday.
Yeah, boy, isunge nakaso. You only live once, isunge nakaso. Stay indoors, got your kwete binenga. Wasela pasa, make sure you mask up. Sanitize at every moment, you're not safe. Ka life kalikeka, so you're not safe. Paperless upon your let to sunga. But we living by hope and faith. By hope and faith. Apani pamofi. We can fight this. We can fight this.
Ndaba corona. Corona iribe unachuma. Ndiwe landiro di corona eh. Sauka ulibe gari moto corona. Yo 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 yo.
Corona. Corona.
Exclusive from Hot Vibes.cr.